day drama on the bed.
Kama mtoto uko na soda, hilo penzi lako ishaniloga. Kama bilia takuwa boda, sio maua imependa na boga. Sani kuite bebe motema nangae chetamo bebe angani tupae. Ikuite bebe motema nangae chetamo bebe angani tupae. Mamilioni kupenda wewe machununi, au nitangaze maredioni na kupenda wewe mwingine sioni. Wewe kwangu ni kama mboni, askari ushanishika kipindoni. Niko kumtumwa we mkoloni, tasema nini wewe moyoni. Sani kuite bebe motema nangae chetamo bebe